your protection. What a limukwano siva na solution. Lokubo even om dizenzu no. Njagaladi andago mukwano. Njigiriza abyo simanyi mukwano. Mula voli professional, la voyel international. Oh, yeah, nawe. Njagalabeka bakuwano. Fecula.